moto. Exo, the heavy dirutano,
baby, eti mini likosea. Kwani mimi sijakosea, kwani mimi nilichagua moja mzuri, mrembo wangu Marikia. Nakisha bezi lako, nakisha kazi zako, kuna kitu nataka nikwambie. Sweet mami, siwezi nitulia, siwezi nisinzia, nikikumisi simatani kweli naumia. Nakisha bezi lako, nakisha kazi zako, nipo tayari mami, nimekusubiri we. Tusiache mwisho hadi situoane. Mimi na wewe tupendane, furaha ya mapenzi hani tuigawane. Acha waseme, acha wachonge, wanya wivu kama vipi wajinyonge. Sipigi pombe, sipigi kambe, penzi lako limenirewesha wewe. Acha waseme, acha wachonge, wanya wivu kama vipi wajinyonge. Sipigi pombe, sipigi kambe, penzi lako limenirewesha wewe. My love is for you, mushala mkupiwanga. Acha wa maneno ata wakichunga na kupenda sana. Ewa nimele mbukubu kwa mabere nega fuka sapatu ndisika na mkulo kiwera. My love is for you, mushala mkupiwanga.